kuba nkuba nyota mayika kana kubani kwe kubosikala yomba omutima gwa nyikirada wonja wasikuwalana sino balola omuchala wano ba sino balola omuchala wano ba sino balola omukazi wagenda ebyo bya bulijjo wasiba omukugu abamanyiti wanyo nze bwogenda ebirala gwamanyi n'abaana okubatwala twalabanawo wotuke wamwe tula mungeye sanyula avuze bonge yasifaayo naye nyumyako ng'okimanyize muko Sino balola.